ba ka modimo ka boitumelo ka dina go tsohle.
Ba ka modimo ka boitumelo ka na go tsohle. Praise God all the time.
I'd like you to say that now as if you're saying it to a group of children.
Are ba ke morena ka dina go tsohle.
Ba ka modimo ka boitumelo ka na go tsohle.
Again.
Ba ka modimo ka boitumelo.